Katoto popcorn cheki, kalivu katamtam kama keki. Wengine walika kimbia, kana mechezo wakika ndomana na beti. Kana mapocho na madiko diko, mwendo kama kamishinda biko. Kwake nimekolea, kolea, kama nimepako piko. Hasa washa, bandika, ipua, puliza, fanya nipe. Nipe, nipe, usini bani. Nipe, nipe, usibane bani. Nipe, nipe, usini bani. Nipe, nipe,
nipe, nipe kamchezo, kamchezo, mama kamchezo. Nipe, nipe kamchezo, kamchezo, mama kamchezo. Nipe, nipe kamchezo, kamchezo, mama kamchezo. Nipe, nipe kamchezo, kamchezo, mama kamchezo.
Katoto nika nine nine. Kaluka juu chini ni masai Nimekaomba papai pai Kanywa bia zangu na kadai
Aya tuni tete tema Kumoja juu chechema Kama inauma sema Shoka likashindwa kuhema
Mama Nikilenga Sinu Chumbani Nizuku Aya katika katika kama luku Nimewi Niku
Pale kati kwa nyuma ye Yupo danda wa nyuma ye Unofini mbaka upepo na vuma ye Ora ananguruma ye
Nipe nipe kamchezo Kamchezo mama kamchezo Nipe nipe kamchezo Kamchezo mama kamchezo Nipe nipe kamchezo Kamchezo mama kamchezo Nipe nipe kamchezo Kamchezo mama kamchezo
Baby twende kulia kushoto Hilo unofeni misipati choto Yeah, yeah, yeah Mtoto Baby ganda kama unapiga foto Leo singize ni pono, 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 pono Twende talatibu kama kono, kono Nikusome kama somo, 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 somo Hadithi, hadithi, baby uongo njo Oh, oh Na kama mwebue kabasi, baby twende cut Nipe my styly girl Na mini kulenge usawa wa manachi Yani mama nina usongo Mama usinipe mgongo Nanga nana nipe kamchongo Haina ushemeji mie mami fongo
Nipe nipe kamchezo Kamchezo mama kamchezo Nipe nipe kamchezo Kamchezo mama kamchezo Nipe nipe kamchezo Kamchezo mama kamchezo Nipe nipe kamchezo Kamchezo mama kamchezo
Thank you.